റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്താ കവയംഗ ജുമാതാ തിഗൽഗല കേസ സാലാമാ ഫോലക്ക ജൽ കവയംഗ സാസദി ሜትር ባንዲ ዲግደሚለም ዲግደሚሻኒ ሶዶሚ ተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራከደበርስ ሰገንታፋን ኦሮሞ አመጀልቀባ ከነን ፈጎፍዮ ሰገንታ ከኛ ሁርዶፍታን አገፈቶን ከኛ ተሞልታን ውያንራ ልባነሰዲ በረኩመላ ማግድዳም ኬሱ ሜሲቱን ከሰናጣ አንቱጅበይ ሆራቲ አገፈቶ ተከኛ ሰገንታን ከኛ ከሬሳ ሰበባራኩ ቴክኒካን ዋኒን ደርብን ሀፈፍ ነው ከልቻጀቻ ቆጲ ከኛ ሀርአ ድፉፍና ኦልማ መነሙርቲ ከሬሳ ከጃዋር መሐመዲፍ ከነን ብሮ ኢላልጅዘይ ገባሰ ቢየራን አቀበ ቀምና ለሚውን ሱዳን ኩመይ ዱት ለካውማን ጃራቶ ኩከሰት ባላሎላ ሀማን ኢሳን አቀቡን ገባ ሰሜራ ለማኑ ገባ ሳሌው ዱከሳቲ ለከዋሺ ፈሮን በሰቃ ብሻኒን ጉተሜ ባላሎላ አቀብ ሲሴን ነሞንቄ ኦፊራ ጎዳናን ኦዱድ አቦደ ገባ ሰቀምና ጋዜጤሳን ኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ኦኤምኤን ዩዋሪዮ ሂዳል አገርዲ ሰሙላልጅሴ ገባ ሰቅንዳይ ገረቦዳ ኤስና ሀንገ ጥምሮ ሰገንታ ኬኛፍትን ወሊንቱራን አፈራ ኬኛ አገፈቶ ተኬኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳራ ብራን ኃይሉ ተምሳሳ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ሐዋሱማ ከቅንዴስቱሞ ትግስት ገመቲ ኦዱ አዱኛፍ ገረነ ሞተልስ እንደበርሳ
አከሞልተን ደግፈቶ ተገኛ ኦዱ ነራፍ ቀምኩሎ ጎድናሌ ኦሮሚያ ሸዋባ ፋርሲ ከሰት ሎላ ቢሻኒ ለጋዋሽ ጉቱራ ኡመመን ነሞን ገርኩመ ድግደማት ጥያተን መናፍቄ ሳኒ ራቡ ቀውሳኒ ኮሚሽን ቀጀልተ ተዋና ያዶ በላ ከናንቻ በክሲሴጅራ አገማት ልቡና ማፎሪ ረሚ ዳንገያ ከንጅር ከዱበት ኮሚሽንች ጎድናሌ ለማንከ ሰከነንጅራን አናሌ ሰገል ከሰት ነሞተ በላ ከናን ቡቃኒፍ ሞቱማን ገርጋር ሰይሮ በላ ከከናጅሩ ተው ኢፍሴጅረ ጀቹዳን ሙክታ ጀማል አዳማ ረጋባ ሰጅራ ዋይ በላ ከና ውዱድ አቦደት ዴቢና ቡልቺ ሲናኖ ድረጣዋ ባለ ሰሙ ደረሱ ከካናቢስ ጀረሙ ናኖ ሰነት ቢቅልቹፍ ጉርጉሩን አከረኮ ኡማጅሩ ዱበታጅራ ኮሚሽነር ኮሚሽኒ ፖሊሲ መጋላ ድረጣዋ ኡቦገመቹ ካቻ ቪኦኤ ፍሰከነኒን አልከንደብሪ ከነቆፈ ቀርቀቢ ካናቢስ ጉጉዳ አፉርቀምኔ ጀቹ ሳኒ አዲስ ቸኮል ድረጣዋ ረገባ ሰጅራ ኤርትራን ኩታሌ ቢየቲ ገመክባፍ ግዱጋዳ ከሰት ሚጣ ወይራው አንሳው ፍራቲ ሱራ ጨራካ ጅርቲ ሚኒስትሪን ቆና ኤርትራ ወይራዲቻው አንሳ ሚጣኒ ሲመርገ ኤዳረ ተከበላ ሃማን ፍነት ሱራፍ ቃሙን ምርትኑ ቅንዳይና ነከወሊ ንጅታ ዋንቸ የሴጅረ ጀቹዳን ብራምበራ ያስመራ ረገባ ሴጅራ ማን ምርቲ ፌደራላት አደች ተኮፋን ከለይሳ የከላልቸ ጀልቀባቲ ፍድመሮጌሳፍ ነመሲያሳ ጃዋር ማመዲፍ ከነምብሮረቲ ረጋሌት የፈመን አገፈቹ ትፍቬቱሬ ጃዋር ማመዲፍ ኢማተምቶኒ ጥያተን ከነምብሮን አጄፈሙ አርቲስት በከማ ጫሉን ደሳ ወርዶፌ የሮ ጄቀምስ ከይቶሬቲ ለመንጀለ መለስካቸው ማፍንፍነራ ጃለኔቱ ደሳ
አባን አለንጋ መነሙርቲ ፌደራላ ከሰደር ካዱራ ደደች ቆረና ዱራ ጃዋር መሐመድ ፋረቲ ረገባቶ ተኤ ተደገ ፈቹ እትፉፌጅራ አንገ ከሌሳቲ ጀቸ ረገባቶ ተሰገሊ ገልሜሱን አማምቦ ደነሞ ተረጋት አን ለመቆፈ ከዲየሱ ተኡ መነሙርቲ ፍፍሴጅራ ዱራንገሩ ነመኩደሻን አከዲየሱ አባን አለንጋ ዱበቴ ቱሬ አቡካቶን ሸከምቶታ ኤኙማ ረገባቶ ተከና imma kamiratti enyu ratti akaraga baan kangafate tausi nagenya sanif jecha enyu man sani kaninipsamne tau abana langaif sejira addacha kanaratti iyata kadie fatan obobakkale garba isaniste e shakkam tonni bira namota fi media ra addabafamu konkolatan unfa kan sani akakabame takajiru akkasumas herregi banki maqa sani fi kan hadamana sani baname ture uguramu rakan kai rakko guddaf wansat ilamne manni murti furmata akkanu kennu gafanna jedan manni murtisi jechara gabatota barrefaman akagalme wajin walqabatu ajajudan iyata tiyate ratti murti kennu akkasumas ragabatota hafan dagefachuf akkalakof etiopia tagayes digdemi sagal barakumala mafkudala matti belama qabejira Odu walqabatu kabiran abbana langa mana murti federala ajjefamu wellisa hacalu hundessa boda jeqama politi buinsa umma me wali walqabate hoggana khafa oke sato kokataan oboda janet afa ratti himanna de sejira oboda janen sera yakka kabiyetti qabsun hera fi sirna hera ratti dabate qabsani jirenya fi naga ummata ratti yakka jequmsa olana rawatan jedera chakama biran Obadam Mishachiri, Serabi Yatich Absun, Chasa Ethio Telecom, Dirisen Ala, Biakesaf, Ala Yokan, Sadarka, Dunyati Tajajila Telecom, Kennatu Rejechuran, Abana Langahima Chusa, Malaska Chama, Finfine Ragabasir.
Karagajir Radio Sagale America Saganta Fanoromoti. Tokumba Motumota, Lola Bishani, Sudani Mudate, Kajarato Kokesa, Tisama Gitan Kamnijanen, Namon Kumat Behdutla Kaoman, Mita Musani Bexise, Akagar Garza Tamasan Barbachisu, Suvachisejra, Gavasali Sashira in Geneva Rergite, Tujubetu is
Tokumba Motumota, Gargarza Gava Chunkun Kan Agami, Guyota Derbankesa, Robi and Don Ethiopia Kesa Trobe, Lola Haman, Karasudani Takayao, Ergata Seboda. Lulam Bishani kun lagi abbaya wagadi batoko kesat akkan akagutu sababate. Dafun sas hamada. Motum mansudan akagabaset, tiotikate namoni sagaltamata an yoduan. Kanen kuman ibasadif kumasadetamata an gutuma vijeti kesa, mit an ragejra. Manden jirenya kumasadetamata an kammancha an yoto. Umani kumahidutra kamumo, manajirenya alata anijran. Kanamales manen barnota sodome afrif, kellalin faya, kumadamaf ibaturbata an. Tajajil abani jiru. Dubbiman wajirak inde sagar gar sanamuma kato kumma motu mota. Jens laerke kajar anitti. Balankun kan nagkabe inna virusin corona gutumma biyetti ke safach ay jirutti.
Access to clean water, critical in the middle of the COVID-19 pandemic.
Bishan kun undu argachun kan inna wairara COVID-19 asagalia kan barbaachis rakkisata ay jira. Mad bishani kumala mata ufala maniru yokan hujil abu sani koranla durani rahu batamera. Kartumiro amma, labsi rohata tamajala jirti. Laga bayas gute akendam baline ittisuran, kanen manajirenya alata anif kusumak opesun, hatataman barbachisa jiran. Motumman sudan, dilbata darbe baka ummani kumadigdami toko ol balalulan mi aman kartum kesat labsi rohata tamalab sejra. Jarmen fayad dunya sudan kesa, namoni kumakut asaditan, virusi koronan yok amaman kanen ibasadeti sodomi sadita animo, dosani gabase.
Waltan tuanna fittisa ukubota ka United States angonne gumsa fayya kutale United States shantammani fi magalale United States guguddo heddu ke sejran gaafa filannum president mabiyetti ke satti gegge samguyyare madu sanijechun sadasa tokku barakuma lamab digdamatti talali virusi corona rab sufa ka qopawan ka jelfa makennu samir kan sejira Waltich CDC jedamu qajeelfama fuula furqabu gaafa gayya digdami torba jiraale gumsa fayyaatti dabarsuusa ka dura gabaase maddoodu mikkaarti yootau talaali COVID-19 agadan daamet dafani raabsuuf karoora jiru wajjin akka wal simatutti waa jiraaleen fayyaa agon kolonista tokkotti akka karoora talaali wixinani xumuran ka jiru qajeelfamichi dhaggeeffatoota keenya oduun arraaf qabnu kanuma.
Kadagajirtan as Washington DC rakadar bu radio sagale America saganta fan oromoti saganta kenya wita tajal qabenga jimatat radio ahadu fm sagaltame afrif qabti sari rat kallati danderba nu dagge fachu ndagatna lakne washif harun basaka bishani gutamun walqabate namonne edun qe sani rabu qaw himamejra Balankun anule godine shwa bahaf arsi laga awashin waldangisan kesat umame. Mitan wali gada balalula kanan ufe bekamu batus, warsha sukara wanjik ofarra namonni kumashani ulbakachun saan himamejra muktar jamaatu gabaase.
Nanno oromiyatti godinonni ya awash dangisanitinin hunde faman heddun saani ganni awash kanisanif wangari fiduso hinta in yaddo ittibusu. Akuma kanandura. Komishinin hoggansa sodabala oromia ifsati ninturetti mitan chal mattiyu amma godina shawabahati fi arsi kesatti dibbakana dakkabati ninjirachu dubbatama godina shawabaha nanno adamati fi nanno wanji titti guyade ngaddarra egaletinin awash galana isa qabatetinin hawasatti kan capsesene tau dubbatan jiratoni nanicha guyakale sagalgalarra egale gandota ana bosati fi kan ana fantalle magalota matharafa heddumina ncapsu dubbatu namni VOA'n achirra gaafate.
Miidhaa ka'aa mata horiiwwan qarqara jiran jiru irratti faayidaa ta'anii beekta. Akkasumas magaalaaleen immoo manneen qarqara laggeenii jiran akkuma jiru amma hanga meeshaa manaa guutumaan guutti fudhatamuu jira. Ammallee haalli jiru addisaadhaan meeshaa keessa baasaa jechaa jiranii immoo ni dhufaniitiin. Haalaan haala iddoo keessa jira beekta uumana.
Garamitti qubachuu deema namni garam ka'aa jechaadha yoo meeshaa baasu.
Amma duraa yeroo warri qarqara lagaa jiru magaalaa haraa lagumatti kaluudha beekta. Garas bakka kan achillee karaa biraatiin dhufutti jira jiranii achi namni lafa taabbaa itti achi ol ba'aa jiranii.
Wanni kun roobuma qofa moo bishaan kun keessaa dhufe tummata miidhe?
Amma bishaan kun akka jedhamutti kan roobaallee akka jirutti kan gadhiifamaa jiru ta'an dura miidhaaleen bifa turamummaa jiranii qooqaa hidha qooqaa gaaf 27-26 gadhiifama jedhanii akka laallutti bishaan kun kan qooqaa qofa irratti fakkaate lolaan itti makuun lafa taate.
Rakkoon kun keessattuu galoo galaanaa laga Awaashii fi haroo Basaqaarraa dhufu qofa otoo hin taane hidha humna elektirikaa keessaa gadhiifameetiin illee akka hawaasatti gadi yaa'ee dubbatama. Torbaan darbe keessatti hidha elektirikaa kan qooqaa waan guuteef gadi dhiifamuu akka malu gama sabaa Himaaleeti kan dubbatamaatiin ture ta'ullee aangoonni hawaasa hubachiisanii sadarkaa sanitti sochoosaniitiin kaasaa kan hin turre ta'uudha kaasu. Ammatti namoonnis rakkoo cimaa keessa jiraachuullee dubbatu.
Haalli miidhaan keessi waan lubbuurra ga'een jiru yoo meeshaa namoonni irra caalatti yeroodhaan keessaan baay'ifatiin meeshaa namoota jinaa jijjiiteera jala. Naayyaa godaansuma ka'a. Manaa fi gadhiisanii raasaa ol lamaa kan isaanitti boqotanii jiranii.
Nama hagam ta'a namni ati argite eessa fa'aatti deemaa isiniin ture garam godaana?
Jechuun silaawu waan magaalaa kana gadhiisni akkanuma garma leezinii hin geenye ol babbaan. Namni baay'ee gara abbaa warraa 200 oli naannoo kana kan jira.
Amma mana namaatitti qubatammoo badheetti qubatammoo maal uffatan maal keessa jiraatu?
Manuma namaatti akkuma ol beekaniin sessananii kuma qubatanii. Meeshaan isaanii silaa mana alumatti waluma qaqqabanii sharamuuma uffatanii namni. Bakkuma ta'etti jijjiiranii jiru. As dunkaanallee dhaabbataan mana barnootallee gara bulchiinsa magaalaa illee. Galma magaalaa gaafa raawu kan bakkitti wanno jedhu hin qabne akkuma akkasumas.
Namni dhufeetiin gargaarsa dhiheessee waa rakkoo namaa baase gargaarsi dhihaate achitti argite jira?
Akkasumas namni hundi aguma ga'een meeshaa mayaasaa irraa warri bulchiinsa magaalaallee naannoo marra ta'aniitu duruma deddeeman ga'a.
Dhimma uumame kanaafi haalduree hojiilee hojjetame balaa amma mudate maqsuudhaaf waan irra jiramu gaafachuudhaaf. Angoota godina Shawaa Bahaatii fi godina Arsii akka deebinu kennaniif irra deddeebine gaafannullee itti hin milkooyne. Gama koomishinii hoggansa sodaa balaa Oromiyaatiillee koomishinar Abaadir Abdaa dhimma kanarratti raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiisus balaa ga'e adda baasaniitiin qulqulleessanii waan harka hin qabanneef ammatti homaa dubbachuu akka hin dandeenye ibsan. Isa kanaaf hangi balaan dhimma kanaan dhaqqabee maal akka ta'e hanga ammaa VOA'n waan adda baafate hin qabu. Ragaa hanga muraasa argame keessaa jiraattonni naannoo warshaa sukkaaraa Wanjiitti jiraatan akka miidhaa keessummeessan jiraachuu fi kanneen hafan garuu naannoo san gadi dhiisanii gama Adaamaa fi Biraatitti baqachuu isaaniitu himame. Hojii gaggeessaan warshaa sukkaara Wanjii Injinar Kaasaa Tasfaayee raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hojjettoonni warshaa Wanjii qofti yoo xiqqaate namoonni 5,000 ol qe'ee isaanii gadi dhiisaniitiin baqataniitiin jiru. Miidhaan dhaqqabillee jira jedhu Injinar Kaasaan.
Dagiraannaa baqanyii bokkoo yaaluu daayikoochi ndaalku muda Wanjii. Sukkaar faabrikaa saraatanyuus minoorubbatinaa.
Naanni gagamaa gamanaan ijaarameetiniin ture gama bitaatiif gama mirgaatiin cabseetiniin hawaasatti gadi ciheetiniin jira. Daangaa warshaa fi bakka jiraattota hojjettoonni warshaa sukkaaraa keessa jiraatanillee cabseetiniin jira. Akkasumas ooyiruu qonnaan bultootaa hektaara 1,000 olitti ta'ullee lolaan kuni mancaasee jira. Ooyiruu warshaa sukkaaraa garuu hanga ammaa miidhaan irra ga'ee hin jiru. Bishaan kuni kan inni gadi dhiifame kan kallattiidhaan laga Awaashirraa dhufe qofa osoo hin ta'in hidha elektirikaa qooqaarraallee ka gadi lakkifameetiniin dhufeedha jedhan Injinar Kaasaan. Miidhaa hanga ammaa qabeennaa fi ooyiruu qonnaan bultootaatiin gaheen addatti lubbuu namaarratti miidhaa dhaqqabe raadiyoon sagalee Ameerikaa odeeffannoo argate tokkollee hin qabu. Haala waliigalaa kanaan walqabateetiniin aangawoonni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaallee taate kanneen godinale lamanitu debir argannanin qabannetin indihan gabasa sagale amerikatif muktar jamal adamara
kadaga jirtan as washington dc ra kadar bu radio sagale amerika sagantafan oromoti gara qopitanu tichen Gazetesan Oromia Media Network OMN Guyo Wario Wabidan Hidar Ragat Ifamu Abu Katun Sa Isaniru Gazetesan Kun Engadda Karshi Kumakut Anin Mirgi Wabi Ega Mefi Gannak Ifamu Abu Katun Sa Obuda Jenefik Adu Radio Sagali Amerika Timani Jiran Gama Bratin Misensa Parti Demokratua Ethiopia Kantan Obuda To Ayyalew Hidar Awanim Banif Yenno Mirga Wabif Manamurti Ana Magala Bushoftut E Susani Presidentin Paticha Obwadana Taddesa Ibsaniyu Sahaydam Totukabasi.
Gazetesan Oromia Media Network OMN Guyowario Kalesa Wabidan Manhidati Bawu Abgatun Sa Ibsaniyu. Guyon Gafif Devi Artista Jalu Hundesatif Tatis Teke Sa Murteta Duasa Hordofe Hokorabaka Dada Teke Ogumman Ittihirma Teta Jichun Polisink Oracha Akature Abgatun Sa Obadajanif Kadu Ibsaniyu. Obadajanin Falmi Manamurtit Rogahundan Tures Akkanan Ibsaniyu.
Sama interview ni aja lu undesa buat apa ni? Kebanyakan tajen wal kabate aja lu nak terbiasa dan ada yang kami lupa untuk darbu tanah wal kabate. Syakame magala burayu balawan kami ni mencari syakaman neti magala sensi neti polisin dua semua tanah wal kabate ni jepun tak anum tu mati. Ati akak dari desa topoti ni cakap asli ya kerawat kita jadi cakap kami yero era dah nak polisi elakan tu re yero acat si mana murti kiri acat tu re mana murti rasi polisin koran nine tumur re jadi yero koran no udah balasah dah macam tu re aku makan alde bujoni namu ta bocah kanai cakap mangkamdro cakap kata ni rasi le Akaraga ya tu, latifah mungkin le, sosoban, akarra tu le, ini jadi tanu iste hira, ni akapa hinggut ane, hime ergo baci se, dia bisa ni amma siro belama rati gaga baca tu rani, umar rati mani murti, nergawabi gapa agaya.
Deddeebii mana murtii yeroo shanii oliin kaleessa guyyoon mirga wabii qarshii 10,000 mana hidhaatii hiikameeraa jedhan obbo Dajaneen.
Mirga wabiin manni murtii gadhiifamu jedhee abbaan alangaa ammas yeroo dabalata guyyaa 15 naa kennamu qabu jedhee iyyate dhimmi kun akka ijoo seeraatiin gaafa laalamu seerri deemsa falmii akka wanni ifaan kaa'u jira. Abang Alangga, gapa polisin koran nasa tumure, ba Alangga ti reporti ko dekase, bija aku dah sengke seti mana je suka ba, kanjir umale, nami abang Alangga harga gapa ini mana je suki nami tuan naja la suri toko, dirkaman tuan nama je la suru kaba, jadi serici pasti wanin kene, mani murti federala, saderka jal kaba, Ramadhan Arada. Ia tabah nalangga sama kanan kasi kufa gude mirgawabin guyon akabau tasi ke tanarat tabah nalangga morning kawaje curan manumurti orana federala ramadhi lidata toliya tafuda ke manumurti sedimitra redibibia lale yeroda guyan shen double mesi tabah nalangga hi manda hati su guyan shen bodayo kaninnya aneta e jeje marbaci suke nila je curan orka manumurti Mergawib kene buiyashanin orket ture, takko dan orpasanan le gafa bilam kene gafa buiyashan pas dibeli dengne abbanalanda yada hara ammas akawan yerom bilam ada balata koran nada raga punan macira kene mufit yerom buiyashan nak kene me gahami ti yerom balata nak kene yerom akawan hara set mana murti oliya ta ilah lupati gafa temung kau dengne murni desne. Mana mungkin kan orang sudah cutan beliau ni merduhamina nak kawu, akhirnya beliau kalista beliau kalista saksi sudah tak perhati tu anak polisi jalan bayi masih masih makan ni jereti.
Gawat ini mo misiensi hokgan se parti demokrata itu peranuta obolida tu ayalo ienno merduhami mana murti efadani akhi kamanif mana murti ana magala bishoftu. Ajil Dabarsus hanga ammat manahidati hilak famlejitum partij ibsiram. Presidentin Parti Demokratawa Itoophiyaanota Obbo Adaanee Taaddasaa Radio Sagale Ameerikaatiif akka ibsanitti har'a iyyannoo mirga wabii mana murtiif galchineerra. Waraqaa ittiin mana murtiitti dhiyaatan ammoo Abbaa Alangeef poolisii aanichaaf kennineerra. Akka bor mana murtiitti dhiyaatanii fi Obbo Lidatuus dhiyeessaniif jedhan. Manni murtii bor jechuun hagayya 28 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka dhiyaataniifis ajaja dabarseeraa jedhan Obbo Adaaneen. Gabaasa Raadiyo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Yuunivarsiitiin Wallaggaa yeroo jalqabaaf afaan Oromootiin barattoota 4 digrii sadaffaan eebbisiise. Yuunivarsiitii Wallaggaatti barsiiftuuf gorsituun muummee barnoota afaan Oromoo fooggubarru Dr. Halimaa Jibriin akka biyya keenyaatti miti akkuma addunyaatti afaan Oromoo baratanii qoratanii faccisanii doktorummaan eebbifamuun kun isa jalqabaati jedhan. Barattoota afaan Oromoon digrii sadaffaan eebbifaman keessaa Dr. Margaa Gammadaa afaan Oromoo duraan raadiyoo cabsa jedhamaa ture amma digrii sadaffaan barsiifamuunsaa gammachuu ilmaan Oromoo hundaati jedhaniiru Naakoor Malkaatu gabaase.
Seenaa barnootaa afaan Oromoo keessatti qorattootni 4 ofumaanuu seenaa dalaguu isaaniitti himama. Sadarkaa doktorummaa yookaan PhD'tiin afaan Oromootiin barachuutiin barattoota kana waggoota 4-5 darbaniif barsiisaa kan ture immoo Yuunivarsiitii Wallaggaati. Muummee afaan Oromoof ogbarruutti barsiistuuf gorsituu barattoota barnoota sadarkaa olaanaa kan ta'an Dr. Alimaa Jibriil waa'ee barattoota 4 seenaa keessatti afaan Oromootiin doktorummaan eebbifaman ilaalchisee akkas jedhu.
Yuunivarsiitiin keenyas barattoonni keenya warri amma 4 digirii sadaffaatiin eebbisamaniis akkasumas muummeen keenya muummeen afaan Oromoo fi ogbarruu bara baraan itti yaadatamaaf barsiisota sana keessatti shoora guddaa taphatan waliini. Sababiin isaas kun akka biyya illee kufanii akkuma addunyaattuu afaan Oromootiin baratanii afaan Oromootiin qorannoo hojjetanii afaan Oromootiin qorannoo dhiyeessanii faccisanii doktorummaatiin eebbifamuun isa jalqabaati. Inni jalqabaa Dr. Margaa Gammadaa jedhama. Inni sirna barnoota afaanii irratti hojjete. Inni lammaffaa irratti dhiyeesse Dr. Daaniyel Lammeessaa jedhama. Eriyaa naannoo Xinqoqaa irratti kan inni hojjete. Xinqoqnis bu'uura afaan tokkoo fi inni sadaffaa Dr. Magarsaa Dhiinsaa jedhama. Kan irratti hojjete oduu durii irratti hojjete. Inni arfaffaa Dr. Fiqaaduu Qanaa jedhama. Dr. Fiqaaduu Qanaa ammoo waa'ee asoosamaa Oromoo irratti jechuudha. Asoosamaa barsiisu. Arfanuu baay'ee bu'uura jechuudha afaan Oromootiif.
Qorannoon tokko rakkoo hiikuu fi kan taasifamu rakkoowwan amma isaan ka'an kun akka furamuuf eenyutu ga'ee isaa baachuu qaba? Akkamiin ga'een sun ba'ama?
Egaa qorannoon dhugumsa rakkoo hiikuuf kan inni qoratamu. Kanaaf immoo eenyutu immoo kanneen qorattoonni keenya kun akka yaada furmaataatti ka'an gara fuuldura waan maaltu ta'uu qaba jedhanii qaama ilaallatuu fi kara ilaallatu ka'aniiru jechuudha. Eenyurraa maaltu eegama kan jedhu qorannoo sana keessaatiin qaama baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Uummata irraa jalqabee jechuudha. Warri baratanis warri dhimmoota garaagaraa keessatti qooda fudhatanii gahee isaanii ba'uun dirqama ta'a. Maaliif dhimmi kun dhimma nama hundaati. Yoo afaan keenya jiraatedha jiraachuu kan dandeenye. Yoo afaan keenya jiraatedha Oromummaan keenya sabboonummaan keenya nu keessatti guddatee ani Oromoodha jennee afaan hundee dubbachuu kan dandeenyu. Kanaafi achirratti hundi keenya gahee mataa keenyaa ba'uu qabaan jedha.
Ammoo barattoota dabalataa PhD'dhaan afaan Oromoodhaan barataa jiran qabdu waan doktoroonni 4 kunneen hojjetan hangam galtee ta'aaf?
Amma nuti barattoota 24 fakkaata kan qabnu PhD'dhaan kan barataa jiran warri amma eebbifaman warra waggaa 5 kana dura barnoota jalqabanidha. Kanaaf barannoota akkasuma fudhachuutti hufna jechuudha. Amma akka biyyaatti ministeerri barnootaa gara keessatti ergaa jira jechuudha. Yuunivarsiitii garaa garaarraa. Yuunivarsiitii Mattuuraa nu bira jiru. Yuunivarsiitii Amboodhaa nu bira jiru. Yuunivarsiitii Madda Walaabuudhaa nu bira jiru. Ahumayyaarraa maalirra akkasuma yuunivarsiitii garaa garaarraa dhufanii nu biratti PhD barataa jiru jechuudha. Warri muummee afaan Oromoorra jiran. Kanaaf warra jalqabaa fi rakkoo guddaa ta'uu danda'a. Qorattoonni keenya warra afaan amma fixanii amma tokko warra itti aananii warra isaanitti aananii dhufanii fi karaa saaqaniiru jechuun ni danda'a.
Amma qorannoon isaanii kuni maxxanfamee akka galteetti yookaan akka waan dubbifamuutti gochuudhaaf wanti yaadamee jira.
Waan gaarii na yaada ammas yuunivarsiitii keenya waan adda taasisu tokko joornaalii kanaan dura afaan Ingiliziitiin kan maxxansu dura qofa qabna ture Star Journal kan jedhamu. Amma barana garuu torban muraasaa booda eegaluu danda'a. Xumurameera oomus deebisaa Star Journal keessatti afaan Oromoo maxxansiisu akka dandeenyu ta'eeti jechuudha kan inni amma hojii nuuf eegaluuf jedhaa jiru. Kanaaf inni kun illee yuunivarsiitii keenya adda taasisa. Afaan Oromootiin arati na fan romoti wari bazisari ni matasi sudanta ana wari amma fitan kuni qonno sani dodda dakka matasi sudanta wujju
qoratota san university wallega afan romoti degree sadafa yokan phd yokan doctor umati abc sekesa doctor marga gammeda santoko miret agame sunjel qabu
ummata romo romia ke safan ethiopia ke sejrani bi yala jirtanif afan romo radio chefsiyero jedamet afan romo kasumo kubi afan romo gafa dagaw betaskani inde ngejetemi gafo de pamet wantoni baye afan romo akata kafachu inde ndende nyet yekwa saliti anondu make ta kafate duge harras taraka digri raga usati baga gammadenis ninjeda gammachun ko gammachu ilman romo ondu mati etedabaludani imammat afani lachise ethiopia kinsati agarati bura kafate ferani ojira hole injiru yatu made afan romo afan federal akatuf awifi fedi ilman romoti afan romo akaimam kanin gudanne afan technology afan science afan koranno kantanet wan hilala matre harra afan koranno fkwanno afan science technology tau da starka kana daga usatti kanin biya ke suggestan afan romo afan federal akatuf bura wal nitaw isni sfa gamatan jechum barbada afan romo hen yimma romoti afan romo dinagdi romoti afan romo iruv jirein romoti afan romo romo do isayu kanaf mira gamachu gudda nitidage sejechu nanda
uraka qorannu kisan kan tumurati ni bifamten meemal retto jettani
ani baraka afan romoti afan romo baraku tasagal tuwa saddi kase Ethiopia ke sat amma baraku sagal sa dit tabi saditti parnoni hamma ya yubbi ya kana ke sat da magabate afan romo afano jitta ya fan barnota ta yin to rest ka faida an kamne akami da biya kana ke dut kala mudane imamman ke sat ba ya be akaman ci baruta ta ma to be ya ta umale baraku sagal sa dit tabi saji ka te kes matu sar kala mafara to ko pati ka dan kala mafat damni barnota meshalen de kisabar nota ko pai baro barti suna kana jira hodu karan argane atau garu anan koranyo kana kanna kaka se karam baro bari barti su afan alota biye kana keset ke karar gade to ka kuma ega hoji to hole barnon ni ko pai alterni barnota isaf ko pai kes mati afan romo hilal chise amam adensa sainsa or dofi ko pai ji baro barti su de ke famaji kande do kanna kaka se rakko kulkulina barnota rakko sirna barnota afan romo diye rat diye patej do ra kaudan oranno adem sa kopi sirna banota rat kale no chese
denka kama kamiti simudati
ragale bar bachate argachuda bi romia ke sa biro banota sti minister banota duwa bi romia ke sti nimbar bachi ni jero kambran sabde banota kilo charti afan romo buru manu ko paen de afan ara ki sa ko pae celebrity gar afan romo madaska afan romo buru patej oranno rat undae puran ko pae jero sirna banota kana fana mara kana yu argachu dabi baye damate guddango di argachu dandenni kuna tinso koranno ko kisati danka baye guddatu re kunimmo mari da indi guddan misalbano ta kisa afano romo kan ordofu afano romo kan koppesu afano romo kan koratu afano romo bikkan ye fate kanujjetu mummin bisti afano romo misalbano ta kisati kun danka gudda koranno koratti kan fitejju
furmati samani gawabat
alakka furmati kanujjetu afan mister banota afan oromo akka afan kambra akuma afan amara oranno sei hawasa nanno hawasa hada hawasa afan aluta aluditti baratsan akka chalitso akka funfachiso akka urbauti oranno nanno fi sei hawasa raka ni oranno sanniba nota son kopauka no chanti matasa kabachu kaba tasile gi matasa kabachu kaba garapulura minister ni barnota birom barnota oromia itigamata moda wante kesetti koda fudachu deni ko pesu kaba lenji akani kaba kuma kanti do gaya akani kaba de kum sakani kaba dandetti mutanno akani kaba ulagam bay namot addaba namota dandetti wa ko pesu naba nota ko pesu lebesi ko pesu kaba nota ko pesu da gaum saka germachi sana yo kan ko pauta garapulura sabbe banota afano romo shugare kasa kadi gade akafan kadi yo ko onda da jini tanayya karaga madrati mo biro banota le kanga masani ti nojiro onchu duwa ton tane adiento ko pesu sa ruske zat ko da hudande tere kabe san ko pesu ko na jerani jeje bumma do bachu ka banjara inni kandrani mo hijo da kan jeru akadami afan romo tiye sana ke sata bachu de kamal
doctor marga gamada heddu gele tuma
ayata
radio segale milka na ko milka amburra
Radion Sagale America galgalake sa saala ma folakka jal qabeyanga sa sadit witata anga jimaatat qoppi afan oromo nda berso sirattrawota qoppi boritin wolittedebina nagatte bula am saganta afan amara tuttifu.